chenkola ndabika nkabya maziga ebikunyumira sibye binyumira kwengena mu binyuma nkuleka munako zenjiza nenkola buli kisoboka wansi wenjuba ndabenga nkusanyusa zenjiza nenkola buli kisoboka naye baby lwaki okaba
Vampino, oh, eh, oh, I want you, me girl.